We start with the dreams, then we come to the real thing. You better know what it's your boy Jay. Kupata zendo tenata yu makini. Oh yeah, niko makini. Kupata zendo tenata yu makini. Oh yeah, niko makini. Basi tuko patopo tutaki utani. Oh yeah, atutaki utani. Kuka kwa bit, natunga kwa mic. Put in a die line cup. Tuko patopo tutaki utani. Oh yeah, atutaki utani. Kuka kwa bit, natunga kwa mic. Put in a die line cup.
Siki wangu miunaenda mpali. Kufuka mipaka sijali. Kama popo musiku silali. Kidondo sheli dude ni chali. Chali ya ara na ndoto za tari. Nivuke boda kachibu kwa zari. Mziku usha sema ni yanze safari. Nikija show niwe na hela masina. Kulipa mapenzi ndo china. Kilikisi poa, hagi poa. Nachoza kupa ni nazita flow nazileti kiburi. Manas napenda huzi to santuri. Na mziki kushinda sitagi tunguri. Mungu kanipa na hitha jirangi kwa traki. Kugrane mitaboro nite fataki la biti na kaa. Soma boom kubaha wa mezi. Ini chata sata keep to amazing. Soma boom kubaha wa mezi. Ini chata sata keep to amazing.
Kupata zendo tenetaji umakini. Oh yeah, niko makini. Kupata zendo tenetaji umakini. Oh yeah, niko makini. Basi tuko patopo tutaki utani. Oh yeah, atutaki utani. Kuka kwa bit, natunga kwa mic. Put in a die line card. Tuko patopo tutaki utani. Oh yeah, atutaki utani. Kuka kwa bit, natunga kwa mic. Put in a die line card.
Kama boom kubaha wa mezi. Hini tuacha tataki tu amazing. Toka fire we usi machizi. Eti leo kwenye line wako busy. Umziki biashara kama ni mkali. Ulijita mbishi we niki ni mkali. Zwaya wapili so kusanda ni mkali. Rudi kwa game wanataka. Umziki ni bees. Nes, weka nyanya finesse. Yes, sema nasi okwal. Mono to fall, time ni kupe.
You do more shit, how many big. Come out attack, never do it again. How big is you, how many chains. Me never take it until I can tell. Dunda na conscious, weka na swag if you don't care. Wengo na penda zi star, eh. Mapenzi na pesa da all day. Kupata zindo tenetaji umakini. Oh yeah, niko makini. Kupata zindo tenetaji umakini. Oh yeah, niko makini. Basi tuko patopo tutaki utani. Oh yeah, atutaki utani. Kuka kwa bit, natunga kwa mic. Put in a die line card. Tuko patopo tutaki utani. Oh yeah, atutaki utani. Kuka kwa bit, natunga kwa mic. Put in a die line card. They call me fighter cause I wake up with the many. I got some shit more than hit. That's why I'm doing it. Mifanya hii kwa mafans na machizu mta. Wana upende good music, that's how we get down. I never skip you if money is on top. I do more shit if money can't sleep. Basi tuko patopo tutaki utani. Oh yeah, atutaki utani. Tuko kwa bit, natunga kwa mic. Put in a die line card. Tuko patopo tutaki utani. Oh yeah, atutaki utani. Tuko kwa bit, natunga kwa mic. Put in a die line card.
They call me Jay.